Yamde sappo e jeddi silmaji chapantati ya Bamako lamor de Mali yamde sappo e jetti silmaji chapantati Niamey to Niger bismillah mon e kabaruji kikidedi
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde e kabaruji di handen alalbare sappo e nay lewru dido bordo e hitanudi nay didi e nogay e nay milliaruji gollirde hono jogide live telephone woni ko mursina mbasi sabe yamirore lamu e tajgol courant internet do o Senegal ni wono wi sendika en mabbe yeso dendiyan ko be handen e wi mabbe do danyan ko be ndawri e nyalade e garoje jonde gilla hejjer hankina cumu imi e lelumo dabanani bamako lamor leddi Mali bonandaji di mawni fasane e bangal jawdi tafandu yitenge nyifali e fa laba e yoka e nokkuje to leddi Congo Kinshasa kala ana yewa ko woni e wadude funnange leddi ndi de wonno gilla balde sappo fitnaaji nawde goni hakkunde kolonkobe leddi ndi e murtube M23 e seraji nokkure no jotende sakke kilometre ji nogay hakkunde modum e goma tedduɓe heediɓe RFI fulfulde onon e jam kala hen dambo non tawede hedade do o leydi Senegal woni ko puɗɗirtane kabaruji ɗi saabe majireji e leydi ndi laamu yamiri taƴugol internet ɗum waɗi ɗo fellitigui e ɗeɗo ñalaɗe ƴaɓɓiri joninɗe e wi sendika en gollirɗe hono joguiɗe téléphone uji ɗi ɓe kolliti wiide e gollo taƴol internet ɓe mursi ko foti milliaruji tati e kalsi sefa ni wonno ɓe mbi alalbare hannden yeeso nantinoɓe kabaruji e wi mabɓe du hono ñalaɗe garoje joninɗe ɓe ndeɗɗan dabareji nde wonno laamu ana wajjinbinaɓe waɗude kulle kewɗe de jamnaaki kerden do kanko Rose Marie Diouf kola de Koubal syndicat en Sonatel e fandu hala Fadima Sy.
Les pertes économiques sont
société di dilodi e télécommunication woni jokkondiral mbasi milliardouji tati e di tajgol internet dum ne heewi temi halani taw e tiadene de dum woni addande hutortobe internet o do saha 10.2 million bibe leydi ndi enena daña tiadene nildude wala hebde kalis e yobde facturuji mabbe kadi golloɓe heddiɓe nder cuuɗi mabɓe ne gollotoon saabu kulol yaltude boowal de balɗe kamɓe ne e ligginoɓe mabɓe aɓeni wuura caɗele kewɗe janngoɓe kadi ko noon haa e bange cellal masinuuji kewɗi darima saabu ko internet dognata ɗi oɗo saaha ko faggudu leydi ndi fof dartina gila ko booyi amin kaal kono ɓe keɗaaki joni noon mamin mbat ko laawol hokki min
Nous avons décidé de passer à une autre vitesse.
Kediden do kanko Rose Marie Diouf kola do kubal syndicat en Sonatel eden don ala haliji do woni dido tidalaji politique do o leydi Senegal fahan balde sappo tiagal ko kanko horjo leydi ni monantini wiide subbugoji kanode wadde e timmodo do lewru dirsnama pelle hono ana keddi e leyde do ana keddi e noddude e deejere ana keddi e noddude e kaldal hakkunde bangiji di fofa yala deejere politique ana hemte heddo do Senegal e fayso tawi e bangi goddo hono pelle civil leydi ndi ana jokki kay endo noddude majireji kina sembe e dole e di subbugoji sartaji modum teddine yeru ngal dental ar sunu election tiagal de majireji kengidi e mbortina be namti dum biyanagal dental namti dum fa sappo jeddi en dudo lewru ko waldade horebe didon leydi Senegal dun Abdou Diouf Abdoulaye Wad horebe dinam e tawtude hono pelle e led Afrique kay don jokki nodude fa han bangiji di fofa e kaldal yalla kawral politique an heddo to leydi Mali hertanade Bamako lamor leydi ndi sunare mawnde yeyobe be pini e mudum ma handen sunare tiagal de cumu immi e gol lumo mongo Bamako do nodirte e dabanani e fayso tawi saper pompier en ngari no yawiri hadali kaki kiwdi mboni e kabaruji du kebadi fa hana won e nokkuje do yitinga heddi do nyifali e tafondu nantinaka mayde e bangal cumu gol lumo jantore Musa Omar Bari
ko e feccere jemma ngol jeyngol fuddi e nder nde jere kala ko wonno e jere nde sumi ha laabi Hammadou Landure jeyo e nde jere no arta e walhali
nokkuje amin cumi min tawi sumi min keɓa natto tafon ni ɓe yiiti gewɗa ko maitrise fa daro tof homo nardum won neɗɗan wonga bitigi mum wonɗon kañumni so noddi kan téléphone so hanni ka wi kan nokkude ana cuma ɗum immini kan so garmi o nardum fo hunde yaltay to fo sumi fa timmi non komi jeyata kon heewi kufinaji gon hen radio ngaji gon hen centriji won hen kadulu gon hen fo won hen kulle kewɗe ana heewi
ha e o saha ñippoɓe jeyngol ɓe no jokki golle kono haɗani jeyngol ngol ina jokki layde e nde jeere sababu o hewɓe ne cikkiti courant jeere nde Hammadou Cissé ko goto e mabɓe
wala fuu ko waɗaka super pompe en ngari ko bayi fu anangat population wari ko bayi fu anawat solution ka heba ka tafonka joni fu buri sobade joni joni o affaire courant on ni be biata parce que joni tajugol courant gol an heewi yimbe be ciodam battery ngaji de be joina le bidigay mabbe di de be ngada e brancher e courant o be biya yalla courant warta nyaloma fa jamma so wari fu yalla be taw battery o sarsike nyaloma be keba ko be gollira dun ni be bi wadi dega ba lamu ko be wala ko be kalita fonga joni ka golle ni woti gila be ngari be golla
tiagal sapor pompien arbe nyippudengol jaygol hay goto e ardibe lam faddiw mali suwa yottade e de jere bamako
a jarama musa umara bari e to leydi congo dun to congo o kinsasa hakkilaji di fof ana pewti e bangi funnange leydi ndi hertanade e gallure e sakke diwal norkiwu e ton to balle sappo cakitide de fofa fitnaji nawdi ngoni hakkunde kono congo e murtube en 23 fejo tawi de gallure an heddi e juude kono congo murtube en 23 battiki den nokure no fasanne de gallure de kilometre ji noga tan won hakkunde mudo e goma lamorde e gal diwal umar mamad so mi salminima
mi salmuti momo abdoulay diko
umar e odo saha hon hen alhali o worri e gal diwal
konon wonandi kabruji di kapten Abdoulaye ha dodo kalaten kam ina wayna wuru sakengo ina heddi taw e juudi e konun kobe be e walla dibi mumen pelli diwaniyan koji e biteedi e waza lendos en murtubi en 23 be ganduda konu Rwanda ina wallabe kambe be tawe e do tuli de ganduda na tari wurungo do toni tan no biruda joni ni e kilometruji didi so woddi ha woddi eden gandi non e der winnande kikide talata hanki murtubi be kollino wonde fandare mumen ko nangudi wurungo ha e wi mabbe welliddi e rendi e yimbi gon wuru e beti hande o konungu habri wonde e beni e wuddu sake e no wayne ete alhali o ina deji taw ina haadi e juudi mabbe e be kollino non e wiidi jagodo kalfinado ko yowti e denk mabbe beydo mabbe jettu kadi e pehe kande de fofu ngam rendi besnguji sake goma e ko tari dum kono non piyande en nanamo ton do ganduda ina tolni tan e kilometruji nogas e feng funnangi goma hande kadi Abdoulaye beden hen tan to Kinshasa rewbe hewbe cippi dum ko ngam erade yo kareli di ndarto ton to funnangi RD Congo din kareli di puddaki hande sabu non di bami gil e hitani ujineri e temedi jenei e chapani jenei e nei milyonji yimbi mbasi hen pitali mumen din dubi fewde hande
ajarama umara mamadou so e jokkitinde hen tan hono dido fitnaaji funnaangi leddi Congo e chaabi kidu e guru yinbe temede yottade udnaaji iwde e liya gure mum ennam e ko buri hono yinbe e dawbe naadu dannibe yidobe lumbude maayo geeci naadu maaje do Afrika hedde auto bang e leddi Europa ko foti hono udnaaji naadu ujinere e temede tati hono immibe Tunisie fa jaha leddi Europa woni heddibe e maayo woni go noddertengo mer Mediterranean de limore hitande yabbina ndet woni tar on nadidi en noga etati dum woni ko fedde Tunisie de wana fedde duggol nore lamu e daranine du e bangal beedo yimbe dawbe e nantini ko hewde ko buri hewde betane beedo yimbe heddibe goddo mayo yimbe non immoribe e led Afrika balebe jantore Aisha So
limore tongane de tolni maydan yankobe ujunere e temedde tati e sapo etati be fof may wala majju njita ka e maji Tunisie de limore meda yettade don e der din leydi wonande o hertordo dan le islam garbi tawado e de fedde Tunisie daraninde hakkeji faggudu e rendo o andini ko buri feccere e be dani yankobe ngumori ko Afrique baleri ko diwi Afrique ko yimbe ujunne didi pawdo temedde nayi e chapande jenay e jetati mayi wala majji e hitan unyajidi e noga setati e der maji Mediterranee ma won chapande jedidi e joyi e der temedere ko beydi e hitan benunede wonande fedde adunaru topitinde danle OIM danle Europe leydi Afrique baleri beydi Tunisie ko tiagal timtol hore jundin leydi kay said lewru dida bur hitan ujuna jiri e nogas e tati ngam gullitade garal be danniyankobe be doftaki sari wonande timtol fedde adunaru habotonde lepte jaltungol e lewru sappo e dida bur benundundu holli wonde danniyankobe e multibe Tunisie en nguri fitinaji nyande kala
ajarama aicha so e kabaruji di e kedde kabaruji di mbieten hono gaza fitnede na keddi fa han hakkunde kunu du woni leedi israel e bedo be hamas wonbe le gaza le majum non e leede adnar ndu fa han ana jokki noddude e deejere tewte e yeri dum kanko horejo o leedi france emmanuel macron o holliti wide hono warngoji du woni yinbe maybe be limore mudum e jamnaaki nenno no yaawiri leedi israel darna di fitnaaji hakkunde mudum e hamas e le gaza yamde sappo e jeddi ya fawi silmaji chapan e nay Nouakchott to leader Mauritanie yamde sappo jetti silmaji chapan e nay woni sar to Tchad bismillah mon e helodi mo kabaruji di
Abdoulaye Dikko
edi silmaji jokkoji hen joni ndi en keban hedade e yoga e kongi moron e de yewtere on totta ma kongol handen on jewti e ko fawi e hono du woni horebe hibbe didon leedi ndi e tawtere yimbe hulbe wobbe e noddube kaldal kawral hakkunde pelle politique leedi ndi e bala civil en e ko nande mudum yalla deejere politique ana heddo fadde den non bismillah modon e jantore men maunde
jantore maunde
e jantore meden maunde handen den andi ko foti jonte tati ko lere tati sahel mali niger e burkina faso nantini wiide jalti fa laabi e de fedde sediyawo do wonde walde e lede hirnange afrika e dum kanbe hono julaabe be leydi mali waddobe do dabaji mum en do o leydi senegal ana jogi kulol padingol jaltol laato be e tidallaji goddi musa mar bari warani en jantore maunde
kari u jarna ko tan jar
kari kilo ko tan jar ko tan jar
tan jar
nagi nge beedu sa kaalido ko yaade
no waya
fereji ni beedi
ko do re woni golle de
gonden ko do e daral fora challenge no nari nay goburaaji no beeni e der gal daral kono e les challenge de ko jaltugul mali e der cede ya wutan woni ko yewtete sabu dum no jeya e gojaaji mabbe samrugi jallo malinaajo o hollisi wonde o yaadani e ngol yaltugol
dal mali kam jaltugol mi seede yaw kala ustare wonde hen wurbe jawdi ndariindi burato yawdi tindi ngati be so leedi ndi wadama ambargo be jaggat jawdi ndariindi be biandi haatata der leedi hendi yaltata minen kam dal yiida yianda min kam minen yaadane e jaltugol mali seede yaw
kala e saha so hebe jaltina jawdele mabbe e der mali ko kalisaji kewdi be njobata wadde ngol jaltugol kala ngol no way be judde chadele mabbe e biol mako ha joni
to bangi mali sada yalta ada yobu junna jenaay kay tan diboli wona temedere kilo dum no sidi taw ko bali jogida so yidi taw ko nay jogida do yidi fof kadi auto o foto so yidi taw auto o timmi temedere so yidi taw dabe de timmi chafanta yimit so yidi taw ko de sap 46000 kay yoba dum nokku goto andi dum don joni so mali yalta cda ma dum beedo temedere der temedere gati dum do kam ko nano diral wonno jamno wodi chadele ngala kono hatta wajibo yoba dum do jono so lural woni hen handimbe batti yaltirde 40 welani gouvernement leydi ndi e mbay beedi dum temedere der temedere
woni kuluhuli mabbi ko wota jawdele de mbasi yaltude e der mali sabu e der senegal tenki e dakar ko nay malinaabe buri do wawde ardi dum ko e biol umarka lolirdo ngui jaldo
min ganda bele jawdidi daroto wollundi darata akti darem kam min en liggoto be affaire jawdidi kam madon min dan chade tay gong ko jawdi min nguri te hen kadi min dillat sika wi ama non hande sika dum yimbe cheti golle goto fof haade te bum haadani min kam madum be addana men jafija wayda allah hande dina imatodi mali tan kande ken yimbe dillat yende kam hande kam darangal kadal baawda ngal yawran hore laaci ki tan gondi
kono ko malinaabe tampi hen fof senegal naabe kedata hen chagal Mamadou Diallo Senegal najo
Mali yalti sedibawo so jawdindi tawin addana dum problème kam so wodi addana dum problème ene tampina Senegal sabu dum jawndi no wayna kay do jogi Senegal tay buru wada ard taskiz kewdi so payu maayir ni beedi matid kadi addata ko problème tay gadi temedi naginata wala temedi jeegom naginata do temedi joyi ceban joyi foko nay maji tay ko otoji nogas sappo jeetati o foko oto maji otoji didi di ngorta ko Senegal wala oto murte sayina do ne inna do ande so do tew kilo temedi jeegom ko wonde nay maji tay no wona Senegal boli boli an min so maddi do garam so net so din se yeyan kilo 6000 wala 6000 yaltata
so tawi waylo wayloji nati e golle mabbe ko dum chadele mawde hay so tawi hede godno Alassane Mamadou Kalidou Sow ko malinaaju
tay wonti sa naata leydi ma jetta visa walla ma jetta l'espace conséquence kam miskine ab arobe ngilo ko nyaambe jome jawdi be ko ben tangun tampobe gaddugol lengol sa itti malina yaara senegal l'espace tan tajata e dikko ko tobe duwañen tan lawol gendarmerie toban non kam ha daroda ayna ay haso be jalti mbaawen haddar senegal no wayno tidde
e der dum hebe mada erango faade e laamuji di de ballatabe e golle mabbe ala san jallo e umarka lollerdo nguy jallo
ko minen kam siwil en tan min jukkundir en da min goppe min de min de dum min jidi minen gona lambe liggoto ko doole to nay manki kilon ya ha ujunere ya ha temet jeetati dum non so way wi non kilon wa yaada ha ujunere temet jeeti walti kilo temet jeeti ujunere temet jeego alay sabu kiyam kay yanta ko min gande alay sabu kiyam yanta sabu yimbe faato ba kebal jawdi sahibi ko yebta yer ko yebi sahibi ko tiida yer ko tiidi awa walum dañi
minen kay sinna kon saga amen cibe cibe cieti gol minen kam yobe gacce no min golliranno hanke hecciang min kontenirano webti nana kadi bur no min no dum wayni newadi kadi burdo non kadi newadi min dum yidi e ardibe lesdel be kambe koy mabbe mbaaso lour pour minen min dajano min gordo nanke cia min kontenirano
ener ujunere nagge wonge ener gal daral temede jenaay deso jewama imori ko leedi mali ko dum saabi hande julankobe malinaabe e senegal naabe wonbe e gal daral gite no yermini e jese mabbe fayre no yio ener gite mabbe dum ko tiagal de mali nantini yaltugol mum ener cdeyawu
Ajarama Musa Umar Bari ende jantore maunde joni jokkinen hen hedade yoga e kongi modon ende yeftron totam kongol handen on jewti e no jirudon e ndundo dandu ndu kanbe horebe hibbe didon leydi Senegal be ngadi dun Abdou Diouf Abdoulaye Wade noddude Macky Sall e lundibe mudum e balle civil en leydi fofa njoddo kalda yalla deere politikan heddo
Senegal gonnodo tim torgalé aduna hande Senegal on woné situation ba hay goto wawa famu heden non baayi faham lambe hitbe Abdou Diouf lami ma Senegal dubi no gas Abdoulaye Wade dubi sappo didi ti meeda haale politique Senegal gol woni adanol wadde dum hollata en situation gonado enen kam heden baayi dum fof woni sababu mum ko politiciensji puntandiri mbadi politiciens hande hanni Senegal situation ba hay goto wawa andu dum non ko both side wonbe to opposition won beta lamoto hande non heden baawi comme union africaine lehdele godde de yobe noddu tan senegal naabe bebe jeewa ko hodum woni jam e bural pour senegal heba jam wadde hande toroto den bibbe senegal naabe hay wonbe youtube tiktok facebook kamen fof yobe noddu kongol jam
hande senegal do dari do ko e fetere jeengol president me Macky Sall yo yolbin jungo makko go ha feewa sabo haden gandi o golli golle jodde e senegal kono so buran rentade golli ko fo ma majju titay wonti hande ko senegal wonti hande ene jodi e wofonde sa jeptinande fusa ene musi sanne kono non en jetti be gannanta ko wawbe rendindinde leydele mabbe ko wite sebe yawbe para he dum don be ngara hande ga senegal e pour be mbawa jodade be yewta be pamodira gila opposition ji gila e kanko mawdo leydi meden non kono heden baawi wiide tan sukabe be yobe tinno be ngufta ko be madata ko be ganda leydi senegal hande so moji ko leydi men so leydi ndi boni ko leydi mabbe boni
Sauro Senegal wi ay mi yo senegalebe be yobe ardin hakille be miijito moya ko honno be jogi totta leydi mabbe din Senegal no jam artira e der leydi mabbe din Senegal wota be bonnu hakille mabbe e yutirgol e baawo politiciens be andanda horema ko haaju mum jokki politique fulbe ko wi dum ko jamfa ko ar wallami haami bure si mi burima mi yamire ko watta golla nalan ci a gollali mi wade ko sariya mo subida on wi mi wade kon haray politiciens be goto fo ko haaju mum jokki ko yimbe ben andata kanyum kadi haaju mum anda ko baawo hombo iwtirta be daro ha be ronka bonnude leydi mabbe ndi
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde jewtade kabaruji medandi handen yo alal bare sappo e nay lewru dido bordu e hitan udne didi e nogay e nay gonno kanbe yinbe hono jogibe woni gollude e telefoniji do o leydi Senegal e be jorodiki e jeediyankobe handen e mari majjum yo nantinde wiide e leyyede do nyalad e tajugol internet tajugol dungu laamu yamiri sabetir alaji politika be mbasi nam be mursi ko buri milliarduji tati e kalti sefa e wi hono be do syndicat en e nyalade garjo joninde be ndawran be ndadan dabareji kesi de wonno laamu senegal na wajjimbinabe wadde e kulle e kewde gilla hejjere jamma hankin cumu immi e le lumo dabanani ngo lumo mongo bamako laamor leydi mali bonanaji kewi e bangal jawdi e fayso tawi tafanna hono heddagol hen yonki nantinaka bonanaji mawni e yoga e kabaruji du ciaktide hebede yite nge wondude heddi e sumude e dedo nokkuje teddube on jarama e heddagol modon RFI fulfulde en kaddando e kabaruji di handen jokke hedade e do FF tobere RFI tobere FR na e do dun application pure radio jango e jam e kabaruji goddi
dingiral rew